Oh, eish, sham. A o ntshetla pele ngwana batho.
Amela sinsia.
Na poba yo mara skawar. Skawar bo. Bo. O tlile go ngaka soro bistete go botse ditaba mara mogopa o latlhele zaka ya ka dumela go tsaiwa ka seatla itshele ka moya before ke di latlha vumale nna ke kgono dibala ish fumane vo fumane vo fumane vo every day o tsoga ka 5 tears on your cheeks bophelo bo blind ke bona ngwanyana letlalo le light ngwana o mo rata like love your life she's not even care bophelo ke fight a ke tsebe ke re mara wena na jaibo bloe ke leshano bothata mojolo ish bothata mojolo rata ka pelo ka ofela ke floor ba roba o filang ka nkabele tor ke a bona o fedile shame ke sono sleep at the night ka rona le dipono ish